old school. Junior kesi kei drolling. Kesi kei drolling. Watu kati drolling. Popo ma fido drolling. Na mwapa mizuka watu kati. Kati. Na kuflow atu achi. Achi. Na mwapa mizuka watu kati. Kati. Old school atu achi. Achi. Na mwapa mizuka watu kati. Kati. Na kuflow atu achi. Achi. Na mwapa mizuka watu kati. Kati. Old school atu achi. Achi. Jigidi sachi, jigidi sachi. Bigidi bongo star sachi. Jigidi gun flow. Bigidi mzuka do. Bigidi panki do. Na papa mafido. Ana ana do. Jigidi jazz. Jigidi mzuka jafax. Jigidi take attack. Jigidi paka club. Yeju jigidi digitali. Mseti na kanali. Jigidi daka bike jo. Jigidi mwendo angiri. Ama nini bigidi mimi. Ali keme kali. Jigidi niko fiti. Niko fiti fiti kali. Bonke labo shori. Jigidi sing blend. Jigidi boxer. Jigidi booty. Jigidi beat. Sikidi sanya sanya, usanya wapatandi. Bigidi piri kuve mapatatu. Awa bandi, awa leti shambri shambri. Sikidi shambri. Bigidi data sense stima. Bigidi washa washa kibatari. Na bigidi bonga mambo ya wazee wa vidunguri.
Na mwapa mizuka watu kati. Kati. Na kuflow atu achi. Achi. Na mwapa mizuka watu kati. Kati. Old school atu achi. Achi. Na mwapa mizuka watu kati. Kati. Na kuflow atu achi. Achi, na mwapa mizuka watu kati. Kati, old school atu achi. Achi.
Pakalaba, 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 pakalaba. Halibi haso, bigidi bapa pokelewa na chaga. Bigidi pigwa mbao mbaya, lika mwita bigidi boya. Kabimba, kadani tutambuge, tusili bigidi pige pa. Kabigidi pewa pa, tukateka machapa. Lika sepa libe data, kwenda mwito maripa. Hapo kigidi kati, tumetuwa kwenye kombe. Sina mapombe, wigidi wapa mamizuka, wigidi watu wakita. Kuleta mbishi oji, zaki bigidi blacki oji. Kijigidi joji boji, jigidi sanji jojoji. Sichi marakati, sigidi sachi miadarati. Tunge toki mkia charati, tunge choma na machizi wababati. Kati, wapo mafido kigidi kati. Kati, na kuflow atu watch. Kati, kigidi hata miaka bati.
Na mwapa mizuka watu kati. Kati, na kuflow atu achi. Achi, na mwapa mizuka watu kati. Kati, old school atu achi. Achi, na mwapa mizuka watu kati. Kati, na kuflow atu achi. Achi, na mwapa mizuka watu kati. Kati, old school atu achi.